Midofo, meni agipi se uritie Adventist World Radio Ghana eni daswane.
AWR Ghana.
Odofo mu akwa baba mema nko modwuma die so. There was a papa pa kwa mfaso a da bia no moni di sa nko mo yi. Ya me onhira wo bibia. Ene ye wo nko mo twetwe bia ye pese ye twetwe. Na me nim so wani bage ho pa. Fa na otwe twa mu no nko mo kama. Ene ya twetwe a ne nko mo e ba nyina no. Ya me nhira mo. Ene mu nkran hye so a mo de ma yen. Ene ya futu a mo de ma yen. Ani da bia dan komo a mono frɛ na mono yedi nya me hyira mo papaapa ya fa yesrɛ mre pamu no bɛte yɛ nka nya me hyira mo bi wɔde mo yɛma yɛn ɛnɛ yɛ pɛsɛ yɛ kasa bibi ɛfa abusua sikasɛm toto yɛ ho ɛno ɛnɛnɛ yɛ pɛsɛ yɛ sua bibi ɛfa ho ansa na no ɔdɔfo yesrɛ da bia sɛ de mo komo bua yɛn daa no yɛ pɛsɛ mo toa so na mo bua yɛn bio dwumadie yi nkɔso nyinaa gyina mo so Na me nhyira mo papaapa mesrɛ yɛ pɛ sɛ sɛ wobɛboa kwan a wobɛfa so a wobɛboa yɛn no yɛde fa momu sɛneɛ yɛka no no momu ɛso na moboa ma dwumadeɛ yi atu mpɔn na ɛkɔ n'anim kama na number no ɛyɛ 0541012923 metimu bio 0541012923 Say momo pay so na you so a code wa be you so no ye 957769 Me timu bio 957769 Awraden shira papa papa so babo adwuma die e wo Yesu din mu Panyfo ye mama kwa ba
Yeah
Na nyame adom ye saka panyfo kukudam e wo adwuma die so Ye be ma kwan na mo ayi won ho akire Mede be free do titire pa.
So for Steven Nketia. Me wo union ha. And then pimpin me wo the cropon SDA church say asaso for.
Dan kwa Daniel. Kwa so SDA asafo.
Ben fo am akwa babio.
Yeah.
E we ko usu boati me na medi dwumadi e ho chiame. Ansa na no ye be see interest na so for abompa ya mai.
E bompa ye. Adom hene ye dawase. E brei say waka ye ho. Bride dia de sua etiapo ebe yi esere won konkon so mo anye eni etiefo ina na de ebeboa ama ye fie mu se memma ay fefefe no fa de sua so na fi fama ina edo ase so be ne same e ba bi sudin amen
amen ben fo ye sai ama en ho akwa ba bio
yeah
memma
yo
na ye pese ye twetwe komo pa kesi fa abusua ni esikasem ntutu yo fat e ade a akohia se ye ye memmen no kwan ye befa so ye betutu ye esikasem ewo fie enkankan ye abusua mu na bibia ye kama na ma abusua no ani anto baha bia enu nti no ansa na ye be shase no sofo me de be firi wo so
okay
sofo se ye ka se abusua esikasem ntutu ye kura ani de ba de
Yo, asampene meda wase. Ahwefo a wo hwen eh mo akwa ba yani agye se ebrei no one e kan bom na fi ye di dwumadi. De aye ye di hun komo no se de wa kan budget. Na budget no ye bo ni ba ka se eye financial plan.
That's right.
Eye financial plan ti ye ka plan a plan ye hyehye ya ye ye fa bibi ho anase de tu bibi ho. So bi e si dan a ye wo de fa no burden plan. Obi e ko ba bia ye de fa no map no ye plan a chere kwan nti nyese ye to isikasam ho
so
ene ye fa no budget
okay
na se busia ankrankra eye bi te ne ye fa no personal budget
okay
ena fi abusua eye bi ye fa no family budget
that's right
se ya sorry a ye fa no church budget
okay
ena se ye dwumaku a no so abe organizational budget nti yes, I say member. Now, ye can member same. And then, now, ye hear no from Abusia. And say Abusia, she say Abusia too. See,
that's
all.
That's
it.
Yeah, that was papa. When you will be back on one.
Yeah, me can say. Say the sofu di kakain. E adia ba kwa, anase ebusiasi kasem tu tuye, e adia ba kwa, yen timi nyin free ebusiasi tinemu, emem kunim di nye day, emma. Nti na ya tina si, na chese yeni ya fe foni ya tiye foni na niye mfa di suye se e adia e hiya.
That's all.
Na esa anse e fe sika hun tino.
That's all.
Oh, tree more, if I didn't say sika. You can see. So, basically, see, I just over there. I'm going to go to the house. So for so kanwa dwuna nya sika etinu sey be sua kwan fa so ayentotwe ama ye sika se matimi agina na chese e ade a e ho ehia yie pa se ye didi agro mi se ye kwani mu no ye be yi enema bebredi a enu be boaye ama ye sika no ni nyina so obusua mu etimi agina so wan ho sika se ye hun se nde no sika tuma ware agina sika krona tuma ware de
egu
sika tuma ware jija
that's all
e ade sua
Open your opinion, okay, you know, can say, who here, who here, what's up? Obu Hon Mobana, you say, a yadia biake, no, and now on the obi, and opa no, ye be on power, ye be. Opinion, come, maybe fuse, maybe some busa. A dear pan, a ma, sanchez, a family budget, and as a business, and to you know, a hunko here. Oh, sir, say, hey, Timothy, mummy, the kind.
Tinu chichemu mwotwea okan se biwa ehu tinu chichemu mwotwe ne se na se obi nhwe ono ani nipa ni titire no ni ni fiefo a opa gidi no na oyɛ onipa bone sene de onyi ni
that's right
so ati ase makɔware ma se hye ase ye ka ware ya ware ya ware ye se ma ware wi manya
busua that's
right se man timi anhwe ma busua no titire o ma me no mo fie me yire ne me ma yi a wo so ye kristo ni nanso nyame hu se na wa pa gidi no na ye nipa bone ni chɛ de onyi ni kristo kra
ni that's
right enti ade ho hia ebribi so ye ka se nyansa enti nimde be na me hia na me timi de atoto sika sɛm no ama ma ankɔ ye obi a ne ye nipa bone ni
that's right
so ati ase enti so hɛ ɛ me busua enti sɛ ya chemu nsia na ase na wo ne fa ne
tra
sɛ kɔ kwadwo fo kɔ kɔ tete nsia nkyɛ na hwɛ na kwa ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ
ɛ ɛ ɛ
ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ
ɛ ɛ ɛ ɛ
ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ
ɛ ɛ ɛ
ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ
ɛ ɛ ɛ
ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ
ɛ ɛ ɛ
ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ
ɛ ɛ ɛ ɛ
ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ
ɛ
ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ
ɛ ɛ ɛ
ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ
ɛ ɛ ɛ
ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ
ɛ ɛ
ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ
ɛ ɛ
ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ
ɛ ɛ
ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ
ɛ ɛ ɛ
ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ afa ye obi wo honmo a ehu nya nanso no betumi atwentwen so akonanim nti wo ya budget na ebo ama ohu saa ne oma no wo mbe bi ese wo don won ye den ehihye afa ye wo de a se de yedi kankan ehu nya nanso no ese wo inanim anum ade bi oma ehu nya bebre nanso so wantu ana mo a en den enye ye ana afa ye wo de a ehu nya ana afa se e chekra so a ense ehwe budget no bo ama ehu saa ne oma ina afa budget no ebuwa mesika ba won sam no se de ya keke no sa epon na me da ma no e ma wo hyehye ne ye nti no sika kakra bi na ekuta won sam a wo didi juma ama ya kan se wunya value for money
okay
ti wo e to da se won ni budget a boko akoto ade a wunya na wa jade a wun akoto de a wunya na wa jade a wunya no wa be de fie no bo won se wa to de a wunya ade wunya no de wa jade budget ni ho a wo be ye ne o me bebre ya I don't know what to say. Ah, let me cry. Then I'm here. Dewey. So, you see, by that time, boy, ma, you who sign your money now? I mean, you see, can I spend no? I spend any year. You know, I don't quite air canoe or can say. A boy, me to me, she will see a year. If it's a skip, yeah, will you know? A year, they are adding for so dear than a brebusiano. And to bear, ma, say, when you're by that, you know. Skip a brebber bonesome, but to be true, and you know. No more, dear, you need no, say. Enya no ma na kan ebu abusianu the budget no boy ma eh hyehye enya no ma no ye putu ye fa our priorities
so
hyehye priorities ni ye
the pain for me no ma the other for us afi na wo de ato ha ha ye meman komo dwumadie so enna ne adwundwune ho ne abusua sikasem totoye aye fa no family budget no eno na ye adwundwune ho ene na anya me dum ye nya oso first even ketia ne opanyi daniel dankwa e wo ha omo boa ya ma dwumadie yi akọ enimu fat opanfo yi adori suko pipa yi pa wom imse ye be wi adwumade ne na wo soso eh wati ase e bebre se awade ya adom a mwa bia wo so otimide bua e ma adwumade yi koso etena ho nom e be se wo bua yensa odofo ti number e da ho aye momu number e ye 0541012923 mitim bio 0541012923 yes sir mumwai impa na jumadie enkoso entimo kama na bi ososo so pe so de mumu pay so na ya code abey use no ye 957769 etim bio 957769 erani shop papa so for
mhm
em say ye ka say hu hia in fact ehu abusua bia oba no na fufu bi ne mpanfo bi aso mbo kan se o se em se o ma list se de ye ken ye a list budget no a ono no behwe no mo de ye abusua no totu ye ni ade oba no na vo no hu o se ah ne se se na okunu ye de ane ye okunu be pepe pa so fo ti ojo ojo no asa se mo se
okay em se nimpa oba kan sa no na mpa abusua no nkoso
aso
mpa abusua no nkoso if se budget no boy ma the fn waste ye avoid it
that's all
say yes say bibi kwa no say e dey kan say bibi an o dis ka beye no e say ye dia wohia dey say o ko bebi a o ko na say ye didi awi a wan fa say wo ba bo ka koto e do kono na di bo kono ya wo fufu but bo ka koto do kono say yan fa an kan budget e boy ma ye sika de ye nyom papa nti dey o ka sa no na sabe on purpose you need the medical account na say ye can budget no e say ye nya butaye ye fa go
okay
then ye pese ye nya ehia na pese ye kodu ebusua no hia na ye ko ye say ye nya go so ebusua butaye pa ne say eh ye benya eh ye nyoma ina kama atoto intutu ni na badede kama just all kind Galati for money, Tinsiana, Jitimayan Sonoa. Your can say, when you uncoupon in Sina to cheat, become more God. If say the Nimper Bediano, and I said, you be guno, no one obeying,
obecha.
Oh, okay. So, the Nimper Bediano, and no one obecha, and untino ye fear near ye busiumuno. As I say, you goon your may ye bride dear budgets near them, eh, ye do my ancient share. Instead, them the carcano. A debut I be see any so. Yes, I but I now boy me ya then, ya a budget no. Eko du sa botai no nti e botai ne sey e bia busua no botai ne sey isika be yensem na ye 2000 be ma de na oba de o de be na ye 2000 Tisa 2000 no. Emusan na ede ko aduanim. Edidi emusan na ekom. Emusan na ekọ bi ajapade bi epese yeye. Emusan na ekọ nkwara school fees mu. Emusan na ekọ atade a yebehye mu. Emusan na ekọ abo afoforo de efa na doye. Emusan na ede bo yankopon adwuma. Emusan na ede to ho amaye da achi. Ye wo de efa no emergencies.
Okay.
So emergency ni ye. They are wounds soon, no one dream, but a beba. I said, Puffum, nay, Arabia, Puffum, no, my may, and answer Quinchibia, as I say, with this guy, the cobanti. A year by getting no education, no money, and what nasty. Now, if you work your kind, say, saying the same, and person, you know, man, for I say, any idea, at their tone.
That's what I just, my church, your papa, you will be
your Edda. Dear Oka, say, you need to know, she said,
no, prepare,
no. Nim dia me men ni ntina oyira sire yakopon e kan so ti ase se enko to no bo ase ehu wona wa ye hyehye sa no se ne asumbue si bo fia e bia ka on susu se ne de na sika ne baaye no woni hyehye bia o ma we su no da koto we sire sofu di ka kan wo se ne nimra so na toto ne menye bebrebe ehu hia e be dubre ehu hia no na ne ho kire no ko bo se ah ne wo mu de no se be mfa so ye dey e wo so on se ade wa kona sofu kan na mpese isa medical crack ho e se nhyehye aye ma bronise unforeseen circumstances
sure
so ti ase e se ti ase se wiase we se de bone ema na si aye ntini oni me bi obeto obra wani na ho so
won expect
meta ka se menam ho da bia menam ho me hu se mi ni frani mi ebubu ani bi efri se na me be metika na ba ho ato e betu aba se mi fri anu fie no na ye kuta me na e se shebe no ya to
ho
se ne be ya bibi se si na wadwuma bo bibi se si na enye osikasem baby osikasem free bus san
that's all
abrabo no onko yo stress
that's all
ni nyina ba be si budget so ni pa kro na wa ye de tintin tin na wo so pepe
oh
so ti ase ha e trebi ani mde ani ntino na me kan na akwakosi aboya mbon din no on se wo ye a whole industry
that's all
ta ti na wo sa di nya me se hwe na suan no wo ye obi o je ne mra yetum
that's all
o ditum se na honye din nti won so jitum se misika asem no kra nya din e bia won nya nkofo mu yes ka adwuma bo so mu nya
sika kese
ne brebe ne kakra bi na eba jitum sa na jitum se tatia jitum se yo changing seasons
emrene
se sa ni nyina anya opebre wutum tanso be dai e beto enti se nsuo beto de a eye bra enye mame a me de be pi so ena ebre bi so ye mame a me de be pi ye ni person si ye nhwesa de wenye ni ye enti Ebra, ye hon odin ake se ye adwuma no. Ye nye ni ye mbajete nso. Afa bo se bre mu nya kwa boko kra se ka ojo ahome no. Sabre no. Ene o tre nya na one emabunu e pre o traffic. Ni nyina gina budget enye dey. Ye nye. Eti e ade e ho hia ese se ye me ani ko ho. Na ye ye. Se sofo de technicalities ni wuro mu nyina no na ye me ani aye dey. Akon no se ampa sa de we a mpenifo chirechire no. Say ade asem di agran hwa mabusua ebejija na nima ba dey ebese ade ba ko a sofo si betunya ye ni ya ye hia ye discipline discipline yes of
but you discipline mu di
ehn eh akwa
so financial sika sem discipline analysis discipline
sofo ka say
general discipline
general discipline
e ba ba mu ye
so general discipline so just enti make we ho kakra no eh yes eh sofo ka say me kwototo ni makoto ade bi machine we ebia mi mahoso obi kuta me dey here dey say
obi o do say
obi brand want obi me pe fun ya basuka sie na wakan kakra ka mpenfo bu baby say bisa oto ansa na wa menado baba so ti ase wa bisa oto ansa na ko menado baba obi meni be wie no ho na bo hu say ye mene ne kwa
so
nti ya fa nhyehyeye nto ya bra bo ni nyina na ye nya ho hye so ewo ya sitina nyina mu a ehyehye a adesu edi ba nyina no ibetu nya ne kakran na ma ya busua no etim
so jaze papa vat komo ide ayo komo aye de je se budget hey family anya de edafem na nyama pi na ya na se de make medical ka se madam fu bi se ya prepare for ni ayi nyama bebre o ho no mu a bia ya adwene ba ye nse ya ade a ehu hia but and then remember nyamisha mpa bom ye hu ye hia say ye budget we bibia ye bia mu
opanyi me di busa o eti na bibia mu aye se budget won se na sofo won kai en ka sai mu no se eni mebu aye set bi so aside je se anyema aye hu se e be ba se de okura so kan bi kama na no be gina se no usika se mu no enya so so adi bi wo ko set bi aside me ka se wo no budget 2000 wa ya ma 2000 aso so ise wo ko set di e ba aside na be se hu
an se ye se asrewa kan ke se hu na wa nyune ne bu eti no wa beto se makoto se sofo e bia o mu di aduane bia mi susu se e wo soro tintina me so be di bi maybe sa sof maybe sa won se bosu me bia se na sofo nya bosu me bia se na me ye dey mi nya enti won se xe ne ye ne se ne ye wakatu ese ye dey eti eti ese anya hwe hu bosu me bia ska e fa won se bosu me bia ska e fa won se ese hu minim se bosu me bia nkwa wie no ska e fa me nsem e ye mfa se 1000 Ghana cedis 1000 Ghana cedis ne se me didi wo mu e ma bika na me de bobusu an ho ban
aso
enti e ho no ana ani ji sam ye se 1000 Ghana cedis obetun de de aduane yakopa hyehye se di na nya ho den am eskani bia ye den
aka
ning na se wo de radio abeto ho
aso
eniam a unya ya ka open 1000 ni so a enko ho
okay
e ye niam a unya ya ka open ya 1000 ni so na enru ha enko ho
aso
eti me metimi aka se ampa me hia sa afidie we nanso se se amaketu o wisam de kwa afidie we ho a bosu mu ahwa busu mu nyina bebu ada enti ese me tode e on friend se banchi abai bia mato nti se me kwacho se sofo kuta de kese we a ense mani bri bi e bi sa bosu mu so ya de ba me so no ya socket wana so nti ye ma sa adwene no ye nya enu mo
beti ko komo ya de ne so a ho se me mo se yemre no yemre no aso odo fo jamishi o papa pase uti e mi se brade aduma da sene e beto aso komo no aye de papa papa ne so mre nti e pese ye de esi ase na nyame pa da sene no ye to aso ti se mo bia pese odo bua bia no be ko mo mu number ye 0541 012923 mi tim bio 0541 012923 ana ase so u yusu mo pe so na de ya code abe yusu no ye 957769 meeting bill 957769 radin sharp papa se wo hwe ye ene ye ne osofo Steven Ketia ne asopanyini Daniel Dankwa ene ye no motwetwe nkomo yi abade ya aduma da sene ye be se ahiam bio
Mayenti wonka. Freya si number iso 050-156-1849. Misi subio 050-156-1849. Ubet miswa treye isi ye email address iso. A eye adventistworldradioghh@gmail.com. adventistworldradioghh@gmail.com. Ubet miswa treye isi address iso. Adventist World Radio Ghana. Northern Ghana Union Mission of Adventists. P.O. Box KS 17564 Edum Kumasi Ghana West Africa Mayenti Ebrimu Nokwasem
Odofo memo akwaba eba bremu nokwasem dwumadie so ye mompae ye da wase yewura ne yembofo ebrin so eye bra wa ma yakonya sane wa hoden ni fam no be kasa ma omante wonka o Kristo Yesu din mu nti amen Niame no eka ho asem sesia ye abide in the presence of God tena awurade nwuna se tena awurade nwuna se ene a christofo bebre asore tie nyame ni nyina ne se onyankopon ahyede ne ne nkyerekyera odema aye no ye ni so enti ya fom awurade akwan na onyame won hyehyeye ne nkyerekyera odema aye wa mmowiase nya ye sa akwa nenso ene yani ya onyame aboye ndi ya basetene mu no kesi ye ntia urade asem yenken kana sem bi ho hiobu nguma no itira ya duonu nan ni nchechemu dumiensa job chapter 24 verse 13 osuru nyankopon asenie ebinuma ya han no anima tuatefo won hwe na kwan na won tana na tempon mu hefo asem na okan eye ye kristofo ye ye Christofo de nanso ya ye han no atuatefo ya ti awrade han no so atua nanso onyame frenin krofo se enka ye meye ni papapa e wo man e wo krom mani pa hwe ye nso nanso ya ye atuatefo e wo awrade mu David adwom to no dunnum ba kon kro no ojeje ntwe si na koma mu so onyame bi ni ho ase woni ye aye na chiwade ye obi ni ho a oye papa ene a christofom ne bone egu oba sa ya ye han no atuatefo nenso esese ye tena awrade nwuna se odofo mi sro abide in the presence of God moma ye tena awrade nwuna se na awrade han ne ntoye nso na wiase nyina ntumrika ma hwe han bia ye hunu no ye kura han no nenso ya ma ye han no adum Yesu Kristo eka nyame nkrofo pa ankasa ho asem asempa ne se de Yohane twroye no etire nwatwe njije mu aduasa baako ye ntie Awurade asem ena Yesu si Yudafo a oji ni du ye se se motena masem a mo be ye masuafo ampa na mo be hunu nokore no na nokore no ayemade hye ah Yesu ka kire wo ka mo de mu ni chefa wo ka men ne ye ni chefa abosumfie bi ni ye firi adedam fikire bi ani da so bi aniem nanso ye awrade ne ye mbofo ne sei se ye ye tena awrade asemu ne ye tena mu dia awrade be maye aye ade hye amempa ibo ne made se se obetena awrade nwuna se no aye ode hye abide in the presence of God nyamima ye ntimi mfom nko nante ba bia ne ye nso awrade ani da adan ne ye ne nam se ye mpa ibo ye benya anu a ese se ye tena awrade nwuna se se ye mpa ibo ye nya anu aduro so a egina ye ankasa ba bia ebe kwa kwa ne nam misro tena awrade nwuna se wate yohane asempa no tidunum ntichemu a eye nso se mo tena memu na me nsem tena mumu a mo besere bibia ra mo pe ne be ye ho amam ye besere bibia ye pe because ye ti awrade nyankopon mu misro abide in the presence of God se wo pese wo mpa ibo na awrade ti a tena awrade nwuna se wate na sa wo tena awrade nwuna se na wo twa awrade anima osoro nyankopon betie wo mpa ibo me mpa ibo ne made sere ne se awrade mo ahode ne tumi a wo beti ndia tena awrade nwuna se na ma wo mpa ibo e na wo bisade aduro nyame anim yehowa ye wo wani mbio me sro wa pa wa cha wo se ma ye ntena wo nwunu no ase na ye nsa aka bo hye no hira wo ba bi a ohwe wo no tie wasem ebre ti se mu e wo yesu di mu nti Amen.
Ye mrena son. Minya yanka de mu nyina ye ne wa. Nanso osi etwa so. Enu ti no me sign akai wo se ye pese ye ti wonka. Enti freyen ebesi 0501561849. Missi subi 0501561849. Ubet mi so atreyen abesi abefo enti time fi die so. Adventist World Radio GH at gmail.com. Adventist World Radio GH at gmail.com. Ubet mi so Treya Besi address so Adventist World Radio Ghana, Northern Ghana Union Mission of Adventists, P.O. Box KS17564, Edum Kumase, Ghana, West Africa. Nyami Shrao P. Sewutie, Midin de Ekuya Sabia.
AWR